Tumepigwa na janga duniani, hey. Limetutetemesha kama nchi, hey. Tujitoe mhanga, tupigane na hili janga. Tufunike midomo, tupiga po chafya, tusanitize. Tujitoe mhanga, tupigane na hili janga. Tufunike midomo, tupiga po chafya, tuoshe mikono.
Tuoge mwenyewe na uwapendao.
Jamii ya kuitaji, nchi ya kuitaji, dunia ya kuitaji. Kuitaji, nchi ya kuitaji, dunia ya kuitaji.
Kwarati,
yes, anitaize, yeah. Kwa mda mchati, najua tutashinda.
Friends, we live in uncertain times. And that's why the government is urging all of us to protect ourselves, stay safe, social distancing, and hand washing. And please look at what the government is saying about how you should actually wash your hands. 5 times a day, 10 times a day, in fact, as many times as you can. The government is requesting that you take extraordinary measures to safeguard yourselves, to safeguard your families, to make sure that all of us work together to protect our country and our people.